ciidanka Ethiopia qaybtu ku ah howlgalka AUSOM gaar ahaan qaybta saddexaad ee BW bay raashin nooyo sheeshal duban qaybiyana 60 qof oo ay ku midayn dadka baahiya gaarka ah qaba saraakiil uu sheegay in raashinka geeka libi dadka masaakiinta la sii qaraansho iyo ha ku jareen ciidanka nabadilaarinta rugu Soomaaliya aanu ku mid dadka raashinka lan qaybiyaan mahadnaqii ciidamada AUSOM ee BW geeka raashinka ka qaybi saasato on way bayo amaaneena maamulka degmada Baydhabo oo fududay helitaanka raashinku
maanta inta way miskooyney deeqninaysi ay anaga maata ena walba ngaysana ciidamada jaabsho mishaarsho haninka aruuriyan oo afurnisiyan qeyr ilaahay inay siiyo degmada Baydhabana ilaahay inay qeyr si dawladda madasho kor ilaahay inay ku weelo geeg alxamdu alshuu rabbil caalamiin ciidamada Itoobiya ilaahay nuur hasaara aamiin dhaa ilaahay ilaahay inay wal khair qaba allah atis atimis ilaahay inay khair si un ducaayahay siin hadda koorn inta dhaqtar la iinsheen way ii daaway isbitaalkun way ii daaway wal badan alle in qabday oo baraka leh ana shareeday lama in qaban intii oo tam maata wal haysana oo ma hayto masaakin ah oo yaa walba ninka qabada meelitaan ilaahay ciidamadaan ay taa kormadasho ninka weelo ilaahay qeyr allah siiyo jaabsho ah ninka biyeen mishaarsho ah ninka gooyeen yaa degmadana ilaahay qeyr siiyo aan ku aruuriyeen baahiyaha gaarka qabna madareer korna ma shaqaysada korna aa curyaan ayna idoo iska roogni ilaahay mahadleey shukri leh saasaas ninka ducaaya nin ha meel ka baatin meel qeyr qab rabadaan kariim Ramadaan Kariim wa adaw Allah haseenka qabada
Gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo arimo siyaasada Isaaq Maxamed Cali Teegab yang mahadnaqi ciidamada Ethiopia ee ka sugan Baydhabo
oo tabaleysan oo dadanka lead oo degmada Baydhabo yaamay meel laga raashin la kasiyahay oo raashin siyahay ciidamada Ethiopia ee sector 3 oo waray mashar chahay masarday yo jeb shahas ku aruuriyeen yo aragan dadka dhabaataysan degmada kanool ya geekan gorodan ani oo dadanka liidid oo baahiya gaarka qabo isbitaalka yaalanta markasta meel ka daawayay dadka bulshada tabartiir isbitaalada kala awoodna ya daawo siyaayaan may ka shaqeeyana abni shoo ka shaqeeyaan dadkan haddi geekan ta fadhiyo ya arday may buwaa dadka gibladka anka liidid oo baahiya gaarka qabo way ma aha hulay degmada Baydhabo dadkan ha aruuriyo tuman ka haafadooda la ku aruuriyo waa lihidan qofood Baydhabo tuman haafadoodu haafadii bil xaq qof la ku bi araga haytan gibjo garfal ka wada marka ilaahay may ku toogan dadkan yoon intii ilaahay wal baraka qabo in sahlo arday yoon idan ka mahadnaqaana ciidamada Ethiopia sector 3 waa dad oo may buu aha on iyo artay may buu bulshada iyo ciidamadaas eedni sa dhaqmaan eed arday may buu waana ka mahadnaqaano waana garab sirun dhan kasu garab sirun waay
sanad walba bil barakeysan ramadaan ciidanka nabadilaalinta urugu Soomaaliya ay qayb ku mid ah qaraansho hajare weyn iyo anka deeqeena dadka masaakiinta Baydhabo rugan